balloon. Ngiyathela ngesizotha, ngiyathela ngesizotha. Khaya babheke mina, khaya babheke mina. Umhlaba lo, ngiyathela ngesizotha, ngiyathela ngesizotha. Khaya babheke mina. Oh, ngiyabulela wethu mlandami.
Impilo ishintshile namangazi. Kube noma kuhle kuseleli team.
Yazibaninginingi abazama ukuqasha ningini. Ngingazama ngishiye mkingini mangiyo-performance mbini. Yazibaninginingi abazama ukuqasha ningini. Ngingazama ngishiye mkingini mangiyo-performance mbini.
Sumamele inhliziyo nini bawese babunana.
Kaya babheke mina. Ngiyathela ngesizotha, kaya babheke mina.